Prince Tale, Babylon BZ, Mombasa.
Clever touch.
Yeah.
Girl, I wanna tell you something. You the only one unaweza kunihati. Kwa wengine mama sijipati. Kwa vitu unavonipa wengine sitaki. Wanipa vya kibantu, miguu juu juu. Nikiwa na wewe baby ndo napata nafuu. You love me, I love you too. Wendo wangu my boo. Game wetu cheze mbio kama za Kiriku. Oh baby rombo se. Kiuno laini we nisogeze, hey, yeah. Alafu siongope. Cheza tuna mimi wengine poteze, hey, yeah. Oh baby rombo se. Kiuno laini we nisogeze, hey, yeah. Alafu siongope. Cheza tuna mimi wengine poteze, hey, yeah. Mimi na wewe, yeah. Mimi na wewe, yeah. Mimi na wewe, yeah. Mimi na wewe, yeah.
Tofauti, sio sura mwili na sauti. Sina dauti, paka umauti. Saluti, kazi ya weka maglauti. Kwenye shida tuvuke mabonde. Tukiwa down tunuke usikonde. Tujirushe na tunywe mapombe. Maneno tu ya tupe tusonge. Mimi na we, webe na mi, me and you. Ni ringe, ni deke, ni bebe, juju. Nipende, nkupende, imichezo, ni ratu. Majumba tujenge, sex, watoto tu.
Oh baby, rombo se. Kiuno laini we nisogeze, hey, yeah. Alafu siongope. Cheza tuna mimi wengine poteze, hey, yeah. Oh baby, rombo se. Kiuno laini we nisogeze, hey, yeah. Alafu siongope. Cheza tuna mimi wengine poteze, hey, yeah. Mimi na wewe, 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 yeah. Mimi na wewe,
yeah.
Shady Clever on the mix.